BRF Energy Production. Dundele. Organized family.
Drink stuff.
So Timothy Supu. Me. As a thing.
Ngati suiziva. Historiana. Umavuto na pita mohine. Historiana. Ukazinkara chabe. Hiwe don't you judge me. Life yako na yanga mungu azawe luza. Ukazinkara chabe. Judge me,
no, no.
Umuntu mubi pachalo, taba nechi suma.
Sana,
nangule chite fya mano, vena taba mona mwefi suma.
Baba no mufulo,
timu ziba uyo. Anaguli sasaka ni kudala. Twalibe shiba abo, basa mbefi kariku Tanzania.
So timu ni supu.
Wai, ujaji nga muntu wa mene suma ziba. Wai, wai, sunga nkale chabe.
Bashina nikane Bashandinu mwengesho Okakent
Landa Life yako na yanga mungu azaweruza.
Sana
Life yako na yanga mungu azaweruza.
Nichafu komboni.
My life is not your business, judge yourself. End of story. My life is not your business, judge yourself. Oh, my life is not your business, judge yourself. End of story. My life is not your business, judge yourself. Oh, life yako na yanga mungu azaweruza. Ngati suiziba, historiana. Oh, mavuto na pita muhine, historiana. Ukazinkara chabe, hiwe don't judge me. Oh, life yako na yanga mungu azaweruza. Ukazinkara chabe, hiwe don't judge me. Ungati suizi, hiwe historiana. Umavuto na pita muhine, historiana. Ukazinkara chabe, hiwe don't judge me. Oh, life yako na yanga mungu azaweruza. Ukazinkara chabe, hiwe don't judge me.
Ala beneti tembe chiva twala kumulomo. Sensi nenshi muna mo, but when I go sip when we di mo, but when pingu la tatu di mpo toimo. Ya mwone ke seten we, po penanshi kwete pose. But iluku ikuwe po bufi, file kenshi la kushempo lupi. Ya uko ta idea na kuntu mfuma, kulule spatule mpingula. Iyo chite uda nifi nefi, chila mbuka kwa ta miche nefi. Tamwa ishiba history, but mnepangila po story. Beilanga fiobu tutusha, pite na mumbari isi.
Life yako na yanga mungu azaweruza. Life yako na yanga mungu azaweruza. Ngati suiziba, historiana. Umavuto na pita muhine, historiana. Ukazinkara chabe, hiwe don't judge me. Life yako na yanga mungu azaweruza. Ukazinkara chabe, hiwe don't judge me. Ati baje bana nkala ku America, ku Europe, bana taba kuzikola. Don't judge me. Oh, ati baje bana nkala ku South Africa, bana taba kuzikola. Don't judge me. Undiye kumene nina pesa nchito kuno. Yote sera mwana wanga, na kupunzi sabana wanga. Ndiye kumene nina pesa life kuno. Mulungu adalisa musiana. Anani delisira kuno. Don't judge me we. Life yako na yanga mungu azaweruza. Life yako na yanga mungu azaweruza. Ngati suiziba, historiana. Umavuto na pita muhine, historiana. Ukazinkara chabe, hiwe don't judge me. Life yako na yanga mungu azaweruza. Ukazinkara chabe, hiwe don't judge me. Ungati suiziwa, hiwe historiana. Umavuto na pita muhine, historiana. Ukazinkara chabe, hiwe don't judge me. Life yako na yanga mungu azaweruza. Ukazinkara chabe, hiwe don't judge me.
Our names and songs are scattered all over the borders.
Three stars.
Organized family.
remember, black is beautiful, white is wonderful. This one be a Wealth Energy production.
Remember where you got it from, www.zambianmusic.net.